building. From Zambia Music Cycle. A wedding day organized by Wams Pallion.
Flex Yuli.
Let's do this. Nikumbuka pacha nenzo pandirira. Kuyesa umuna umuyayi wakanirira. Kumutima nishicha baba na kunirira. Niende ukunimba nyimbo nishinirira. Lelo zuwa yanga ya yaka full beam. Unakondwa nikangi obiliva full dream. Nenzo funa uchi ninabiri kisha nzimu. Ka apo mumanja nivachani vindimu. Uli mumanja komi Kennedy mwene. Kulibanja yanga waleta chimwemwe. Na mvwa kutie nzola virapo achimwene. Atichimwana kazi cha msaza ni chiweme. Tie kwa chimate ni kukwezeke kanjinga. Tizayu zina shortcut yopita kwa mbingwa. Nizi vanjira zatu zima pitila muminda. Sunga ende na mendo zinga kula aseminga.
Fenda mayezi ona nakula. Usakila weo na pesa rila. Binda mayezi, ona nakula. Wasa kila weo, na pesa rila. Bendo miyanga wetimbe, na pesa real love. Nili mochi kondi chanzuna, kuchila na uchi. Lilo miyanga wetimbe, na pesa real love. Nili mochi kondi chanzuna, kuchila na uchi.
Let's do this. Nankala ngungulume so many years. Tell me you never leave me, say yes. Ona mwene wawamila mu wedding dress. Awe punka mootie kamba chesi. Waneba benzo ni itana chipachela. Nikaliza chilimba timvela ni kwa bachela. Oye mbekeza chinji kulungula achelwa. Chito nikulisha tiala vilimba mpela. Lelo ni wedding day monga cheni lota. Sini believer na mutima uyopa. Nipase kokisi nikulupilile. Wose vatambeko na ntungulu zilile. Paipilatu pano ndipo ya tenta. Ma ex batu kumatempa. Ya kwela vena nguativa fenta. Wafyo kola meso munga tukapenta.
Penda mayezi ona nakula. Pasa kila weo na pesa rila. Penda mayezi ona nakula. Pasa kila weo na pesa rila. Melo ni yanga wetimbe na pesa rila. Nilimuchi kondi chanzuna, kuchila na uchi. Lelo ni yanga wedding day na pesa real love. Nilimuchi kondi chanzuna, kuchila na uchi.
Let's do this. Sininga name tutea feel good. Kwa bwela na kaze ni wanga wakwa mgubutu. Wajavali paja ni wa anti wa kumwami. Wajavankala paja na mavuto kaya ndani. Uyu ni sister wanga wakuchanita. Chijachoina ni chimuzanga chianita. Paja palisanga ni beleko na katisha. Kulefu kulifiri sina muzake Patricia. Guest of honor ni chief zingalume. Ndiye wajavankala paja na wa malume. Jonathan ni chama speech ya mchizungu. Futi ya zapempera madali so kwa mulungu. Wajani wambuya wachokela kwa ukwimi. Hopu wabwela kona muzanga yutini. Ona famili yako ya chokela kunyanje. Ana jakoda muzanga wakumanje. Shoko dicho chona Pearson Katundu ta. Kameramani aliko Jay Kunkuta. DJ Kurishonte na Patrick. Best man overdose alifatiki.
Penda mayezi ona nakula. Pasa kila weo na pesa rila. Pinda mayezi ona nakula. Pasa kila weo na pesa rila. Lelo ni yanga wetimbe na pesa real love. Nilimuchi kondi chanzuna, kuchila na uchi. Lelo ni yanga wetimbe na pesa real love. Nilimuchi kondi chanzuna, kuchila na uchi.
Kofosi I see you. Judah the bad guy na mafela. Promise $1. DJ Zombo, John K, B-Boy, Yash FM Junior, Wala Kanyinji. Yeah, M-Squared with the best. Let's do this. Let's take it to the top.
Limbikandaka Stanley Mwanza Valimbe Dennis Apo Ethan Pamfui Happy Jacobs Shumba Naginisha Spasinda Chibulu
It's got to be party and money.